pate furaha. Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe. Tabasamu nipate furaha. Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe.
Kushuka na kupanda, jena tumeshuka chiki leo tunapanda. Mepata idea kusambaza kanda, mepata shawls Kenya na Uganda, Burundi na Rwanda. Twende pamoja, twende tukasake chanda. Mungu akijali unazuia kibanda na miliki kiwanda. Tuko pamoja singefunga mkanda, yote kwa sababu nipe tabasamu. Mechoka mitabu, hii ndo time ya mitamu. Unapenda the club, unankumbu shalom. After 2 weeks, surudi Dar es Salaam. Tumetesa sana baby, sana sana. Vibao kinikana baby, kunyuna sina mana baby. Baby, toka mchana alfajiri, chini utajiri. Fake paka really, mapenzi yo siri. Au kwa kuwa tuko wawili, mapenzi luka ona siri. Kama mabaya nasemo kila siku, daily. Wasushi nao hawaishi bifu, maishi so kutesa kila siku. Yepo pesa ndo kila kitu. Kila
tabasamu nipate furaha. Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe. Tabasamu nipate furaha. Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe.
Cheka kidogo ni wewe baby, nione tabasamu lako. Inaridhika na farijika ukinuna tana mizo. Cheka kidogo ni wewe baby. Inaridhika na farijika. Tabasa baby, baby.
Weka mizi smell, wacha mini sebenze. Achana na hawa, nusubiri niteleze. Bugi na mizipo stati kisha iso. Wezide, wezide,
wezide,
wezide. Wakiba na bongo, twenze tuko madebe. Twende club zao, twende tukaruke debe. Skisi ya zao, so isi ya kaza reggae. Na wapiga bao, kijuhudi kama chege. Achana wanga, wanga zao ni kutaga. Mitayo panga, kule wanauza baga. Unacheza charanga, unacheza raga. Isia za kimanga, sina isia za kichaga. Basi baby singecheka kidogo. Mjuu smell lako linauwa mpaka vigogo. Alafu ku natural utumi mkorogo. Pande za Masaki mpaka pande za Kigogo. Wamekutaka uje kupata te kidogo. Wakina Roma K, Abu na Shebi Chogo. Uje kupata te kidogo. Aja, aja. Blue vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukiflow mbona sikusikii ukisema. Niko busy na baby jamani nisha sema. Niko busy na wife jamani nisha sema. Mabaya nasemo kila siku. Wasushi nao hamuishi bifu. Maisha so kutesa kila siku. Yapu pesa ndo kila kitu.
Baby, usiwe unachuna wewe. Tabasamu nipate furaha. Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe.